Okapi kake ika o ae ae a kamakani aloha ae iau I ka pua ume ume mau I poina ole iai a he launa ole aloha a e iau I ka Oh.